bigarayo byankubulira mukwano gwange byonna byonna biva wansi mu mutima gwange bingi tebijana ku lulimi lwange gwekirabe sometime mbeerayo mu mbeera zange ndowooza ebintu byokoze mbulamu wange taata ne nkuyimbira obuyimba wange gwe bulabe era kankuwe byonna nkwagala nnyo tongo by'omukwano bonna gwakukumenya ye mama tonsekerera ndamubigembasira taata wange sasira next week tugende ku mbazadde bange bonnabonna besonzolanga olulenzi lwange tuyiteko ne wajjuma mukwano gwange akulabe bino bike yabyonsuulira sasola omukasho masabu ye mama tonsekerera you know I get you every morning and every day that morning and every day every morning sabankuwe era kankuwe byonna nkwagala nnyo tongo by'omukwano bonna gwakukumenya ye mama tonsekerera nkudde mu bigembasira taata wange sasira tugende ku mbazadde bange esonzolanga olulenzi lwange nkwagala nnyo tongo by'omukwano bonna gwakukumenya